Yeah, K-Sun Rap. Now I mean, it's been a long time. It's been a long time coming. Yeah. Usiache kuongea paza sauti, nyonge kumtetea. Usiache hip hop, rap, boom bap, kiki na snare, meditation. Usiache kulamea maovu, usiache kukemea. Usiache familia, usiache kudumia vizuri. Usiache kusifia, usiache kurudia. Vina nimejaza magunia, mshike sana elimu. Usiache ende zake ndo dunia. Oya junkie, usiache methadone. Alosto inatesa vumilia. Usichanganye shule na mapenzi, muda bado subiria. Ukimwi unaua mipira, usiache kutumia maskani wazee wakivamia. Usiache kukimbia ndo sheria, akili usiache kutumia. Usiropoke kwanza fikiria, usije ukajaribu kula cocaine. Madawa ya kulevya na uwa, narudia nakwambia. Wajane mayatima usiache kusaidia, chochote ulicho nacho usiache kuwapatia. Mkeo na watoto kumbatia, wajamaa kwenye hatari usiache kagamia. Kwenye vita mazuna mapanga majambia, wabunge ahadi za kampeni bado hazijatimia. Wananchi msiache kulizia, katiba mpya msichoke kuikazia. Maovu msifiche nyuma ya pazia, hakuna kuandafia, azana imeshalia. Kwenye ibada usiache kuzuria, usiache kutubia. Ujinga, umasikini na marazi, wengine washapotea, wengine wamefungwa tu kwa chuki. Segerea nina mengi kiwa booth, siache kuelezea. Mini traveler, siache kutembea kujionea. Kijijini mkulima na teseka, bei ya pembejeo na mbolea. Na bungeni wabunge wanasinzia, mafisadi wanazidi kutuibia. Sio fair, naumia na tamani takulia. Waliotangulia tusiache kuombea, kama zizi jizi langa pia na gwera.